kila wiki mtoto ashikiki kumpata mtiti kichwa kina waza na pita naye vipi kuna muda simu zangu ashiki na mvizia vipi na nasema simkati labda mpaka nimwambie natoka na nani. Yeah, anataka kujua natoka na nani. Ataki lolote mpaka ajue natoka na nani. Anataka kujua natoka na nani. Natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani. Anasema simkati mpaka ajue natoka na nani. Kaona nimekuwa mnyama, so analeta drama. Kaambia shoga zake tia na ugoba nitufanyie unyama. Squeezy tushajipata na hizi pesa sio zangama. Na hizi pesa kama zangada kisa na zimogo Tanzania ndama. Anaishia kunipeti na uzimia mchezo chezo. Kama nauza freshi mi nitafuata maelekezo na anajifanya kama pendi vya dezo. Nyama nyama sio mchezo. Slide umli ni namba na jipima uwezo. Toto toto mambo safi boko boko maji maji mwali wapwani unazi nazi aftwe washikaji no. Sio kinyonge tagi tagi loko pari zaibu kagi puye nasomeka ismi yaki na ringagi. Wanaona mfukuzia wa mpati sana sana wachomesha mishikaki. Yeme yake na watu kalaki afu nasikia nalelewa na mchati. Vumbi haimjui ni msafi shoba zimfiki ni mkaksi mi mwenyewe ni kiremba simpati. Zishapita ka wiki mtoto ashikiki kumpata mtiti kichwa kina waza na pita naye vipi kuna muda simu zangu ashiki na mvizia vipi na nasema simkati labda mpaka nimwambie natoka na nani. Yeah, anataka kujua natoka na nani. Ataki lolote mpaka ajue natoka na nani. Anataka kujua natoka na nani. Natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani. Anasema simkati mpaka ajue natoka na nani.
Yeah, they wanna act psychic, but it's my game and I like it. I go all day in the night shifts. If you bank on me, that's a right bit. Only get wins, no L's. The order get me a Nobel. Brown and X who I'm banging, but I told her she don't ring no bell. This pretty girl will not finesse me. Go see your money so I do it correctly. I don't really gotta beat around the bush with it. Jackpot, I just do it directly. I know you's a groupie and you want a star to lay the pipes of space, Miss Koopie. Go zook in the pair pair wanna get hype. Damn, I talk a draw, me na talk a nani. Ilan kumboka na kasi ma weng, then you wezi ni kosa maskani. Doni me talk a night, analia bado mi uroga mashnani. And I insist, me ni doggy, all men lie, and I know it's just funny. Bona siku bali that it's all about money. Mina wetu na juo na fanya kas gani. Usi jirombose ida ni komaftani. I pull out the hat, uta on a Bugs Bunny. Na koko na teke maze goje bas mami. Mali ni mesmama ama shoga was mami. Na kakuna demini na katana ni makose si pole basi. Wacha leo jia pak ndani.
Sishapitaka wiki, mtoto ashikiki kumpata mtiti kichwa kina waza na pita naye vipi kuna muda simu zangu ashiki na mvizia vipi na nasema simkati labda mpaka nimwambie natoka na nani. Anataka kujua natoka na nani. Ataki lolote mpaka ajue natoka na nani. Anataka kujua natoka na nani. Natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani. Anasema simkati mpaka ajue natoka na nani.